Yeah, man, I'm here to see a Baja God. Alongside Wagani. Babylon, now, make days them rainy.
Rico Beats, Mr. Ado.
Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you, Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you.
Amenipa a lot mapeni, amenitoa mbali kwa kweli, amenipa katoto kabebe, ajini tu niringi na mimi. Kwa kweli kwa Mungu tuna enjoy, lakini shetani anatu enjoy. Mi sitaki maisha bora uhai, kwanzia leo mina yeni bye bye. Kaku haso tusha haso vya kutosha, kani jasho hata jaba yezi tosha, kani pombe nisha kunyo za kutosha. Binadamu anahesabu tu.
Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you, Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you.
Mama aliniambia unanipenda mimi na mengine mengi, mengine ni siri. Umenipa mikipaji, umenipa na akili, umenipa marafiki wananipenda kweli. Mungu wangu sifali kwako tu, mimi sina cha kukupa, nitakupenda tu. Shetani ukiwa na mimi anaona wivu bo, ndio maana nanchanganya na mapombe huko.
Kaku haso tusha haso vya kutosha, kani jasho hata jaba yezi tosha, kani pombe nisha kunyo za kutosha. Binadamu anahesabu tu.
Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you, Babylon, me no know you. I owe you life tough just to you. So now I be a scam, chapping and voodoo. Mouth of your feet, if you make it to fool you. Fool you.
Se me a mina.